We want to thank the Lord for this Sunday where we can gather to hear his word.
Sithanda ukumbonga uNkulunkulu ngalolu suku lwangesonto la singakwazi sihlangane khona sizozwa izwi lakhe.
And we pray that it would be a special day for each one of you who are listening there where you are gathered, where you are alone. What a privilege we have that we can be blessed through this message of the good tidings.
Siyakhuleka ukuthi kwangathi kungaba isibusiso nakuwe noma ikuphi la ukhona ukuba sikwazi ukubusiseka. Siyathokoza kakhulu ngalombiko nangalamazwi entokozo nenjabulo.
Others might not be happy about the good tidings, but may I clarify, they are good tidings of great joy because of salvation that came through Jesus Christ, our Lord and Savior.
Abanye mhlawumbe ngeke bazijabulele lezi ndaba ezinhle, kodwa kuyindaba ezinhle ngenxa yensindiso efikayo.
Because through the cross, through the message of the cross, sin has been condemned, and God condemned sin in the flesh by sending Christ.
Ngoba ngalombiko wesiphambano ngalezo indaba ezinhle, isono siyalahlwa, silahlwa ngoJesu Kristu.
So we invite you all. Remember the time, as we heard yesterday evening, you remember the time when you met Christ. What a joy, what a new life when your sins were taken away.
Khumbula leso sikhathi, sazi noma usasikhumbula yini njoba sizwile izolo ebusuku. Isikhathi lapho sandukuhlangana noKristu ukuthi kwakuyintokozo enkulu kangakanani.
And we thank the Lord even for a time as this, that even if you are a child of God, you need to live free from sin. The message is redemption from sin.
Ukuba noma umntwana kaNkuluNkulu uphile ukhululekile esonweni uhlanjululiwe ezonweni.
So the message is not condemnation to those who are in Christ, but condemnation to those who proclaim and confess to be Christians but harbor and labor in their sin.
Ngakho kumbikwa khona ukuthi ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu, kodwa ukulahlwa kwalabo abazibiza ukuthi bangamaKristu, kodwa ukuhamba kwabo nokuphila kwabo bephile okuphambene nalokho ngoba behlele ezonweni.
But don't fool yourself. If you are condemned because of the sin in your life, if you are convicted, it is God's Spirit who is striving to save you out of your sin. It is God's Spirit who wants to live in a cleansed, in a sanctified body.
Kodwa ungadideki uma ulahlwa ngenxa yesono sakho senzile. Uma uhlabeka ngaso kuumoya kaNkulunkulu okhuluma nawe, ufuna ukuba kungcwelise ukuze uphile emzimbeni ohlanziwe.
So what a wonderful time. Young people, this is glorious. A wonderful message. You can live without the burden, without the aggravating sin at work in your life.
Kumbiko isimanga lona bantu abasho ukuthi ungakwazi ukuthi uphile ngaphandle uthi kugcwale ukulangazelela nokuvuka kwesono njalo empilweni yakho.
So we invite you all to this wonderful morning where we want to listen to what God says to us. He can work. He can show us what remains. He can show us, convict us of those things that don't please Him, that we can be ready to be tools and instruments in God's hands.
Ngakho siyanimema nonke ukuba nihlanganyele nathi kule nkonzo yasekuseni lapho uNkulunkulu engakwazi ukuthi akhulume nathi asikhombise lokho kukhona okungahambi kahle ukuze akwazi ukusihlanza sihlenge sikwazi ukuba amathuluzi ezandleni zakhe.
So this morning we have the privilege to listen to Reverend Stegan bringing us a message.
Akho namhlanje kuseni sinenhlanhla ukuba singakwazi ukuthi silalele umfundisi ubaba umfundisi uStegan esithulela umbiko.
Before we will still hear the Sizabantu choir.
Ngaphambi kwalokho sizozwa ikhwaya lala ekhaya kwaSizabantu.
And let us open with prayer.
Asivule ngomthandazo.
Thank you, Lord. You love us maybe more than many people in this world. Although, Lord, you do not show preference, your love is distributed, is shed abroad to every soul that longs for you.
Siyabonga Nkulunkulu wethu ngothando lwakho onalo kithina, lolo thando Nkosi olusabalele lona lowo muntu alitholayo emhlabeni wonke.
You have loved us as young people.
Sithandile Nkosi singabantu abasha.
You have allowed us to meet together this morning to hear this tiding, the best tiding this world has ever heard.
Sivumele Nkosi ukuba namhlanje kuseni sihlangane sizwe Nkosi indaba ezinhle lezo indaba lezo ezinhle kunazo zonke zayezabakhona ezweni lonke.
That we can be true children of God.
Ukuthi singakwazi ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu beqiniso.
Do this work in us even this morning.
Siyacela Nkosi, yenza umsebenzi wakho kithi nanamhlanje kuseni.
We pray that you would also bless to us the singing of the choir.
Siyacela Nkosi ukuba usibusisele nokucula kwekhwaya.
And may your word be blessed indeed. Through your mercy and grace we ask this, Lord Jesus.
Kwangathi Nkosi izwi lakho lingabusiseka kube libusisekile. Sicela lokhu ngenxa yomusa wakho Nkosi uJesu.
Amen.
Amen.
So we will hear the choir before we hear the message.
Uzocula ikhwaya bese emva kwalokho sithola umbiko.
Thank you.
We thank you, Lord, for having kept us through these past days.
Siyabonga ukuba sikwazi ukuhlangana futhi sihlale ezinyaweni zakho siyolizwa izwi lakho.
Thank you that we can meet together again to sit at your feet and hear your word.
Yiba nathi ke manje.
Be with us now.
Khulume nathi ngezwi lakho.
Speak to us through your word.
Amen.
Amen.
Sizofunda incwadi kaEste uEsteri isahluko sesine ibesi leshumi nantathu neshumi nane.
We're going to read from Esther chapter 4 from verse 13 and 14.
Wayesho uModekhayi ukuba babuyisele impendulo kuEsteri ngokuthi ungacabanga enhlizweni yakho ukuthi wena uyakusinda endlini yenkosi kunabajuda bonke.
From verse 12, when Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape.
Ngokuba uma uthula nokuthula ngalesi sikhathi ukukhululwa nokophulwa kwabajuda kuya kuvela kwenye indawo wena nendlu kayihlo nibhuphe ngubani okwaziyo uma ungafikanga embusweni kenxa yesikhathi esinjengalesi na.
For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this.
Yale text. Sifuthola ivesini leshumi nane ukuthi ngubani okwaziyo uma ungafikanga embusweni ngenxa yesikhathi esinjengalesi na.
And the key to our text today we find at the last part of verse 14 where it says, and who knows but that you have come to royal position for such a time as this.
Kusho Mordecai ku Esther.
That's what Mordecai said to Esther.
Manje mhlamba abanye abayazisisi kahle le ndaba.
Maybe some of you don't know the story so well.
Ake ngilande indaba masisi.
Let me tell you the story a little bit.
Bekhona inkosi eyayibusa eyaseperesia.
There was a king, a Persian king that was ruling.
Ngiyakhumbula bekhona oNebuchadnezzar.
Remember King Nebuchadnezzar had been
kwaqhamuka oBelshazzar.
Belshazzar.
Kwase kuvela isandla esibhalayo.
Remember the hand that wrote on the wall?
Kuthwa umbuso uyophucwa wena uhlukaniswe vele abaseperesia nabangapha hlukane umbuso.
The meaning of the writing was that your kingdom has been divided. The king of Persia is going to take the kingdom.
Nayoke inkosi yaseperesia isiyabusa.
Then the king of Persia ruled.
Manje inkosi yaseperesia yayinqoba umhlaba ibisandu ibihlasela namagliki.
The king of Persia conquered a vast empire.
Manje ekubuseni kwakhe waba nonkosikazi wakhe.
And he had his wife.
Ngelinye ilanga wakubiza unkosikazi. Unkosikazi waphendula waba noshiki wangamhlonipha.
And one day he called for his wife and she was cheeky, she did not reply. She refused to come.
Wambiza uking. Kodwa unkosikazi undlunkulu hayi wayibhekisa le inkulumo yenkosi.
And the queen refused to submit to the king's command.
Abaluleki benkosi bafika bathi king nkosi ungayivumi leyo nto uma undlunkulu ekweyisa ekudelela ngiphithe.
And the counselors of the king said, O king, rather get rid of this wife. If this queen can despise the king's command, rather get rid of her.
Ngoba lenkosikazi uma ikudeleli kweyisa amanye amakhosikazi azokubona bese amakhosikazi wonke adelela amadoda abo.
Otherwise her cheek will set a precedent for all the other wives to follow suit.
Wathi yageke kuvume bathi inkosi thina siyakuhlonipha kodwa umfazi wakho engakuhlonipha ngeke sikuvume lokho.
They said, O king, we honor you, but if your wife doesn't honor you, we cannot respect that.
Wathakachithwe ungamncengi ungamniki neshance mchithe akasile lo mfazi.
I said immediately put her aside, you should not have such a bad wife.
Aw niyazi phela indaba yabafazi aw nina bo Eva niyazi lapho uSathane nithola khona.
You know what it's like, you a race of Eve where Satan gets you.
Amunyu ndlunkulu lapha inkosi ikhuluma kwathi hawu konje abantu bathi uyinkosi. Ngiyakuzwa lokho. Wathi konje abantu bathi uyinkosi. Kodwa kimi nothing.
One queen said when the king spoke to her, they say that you're a king, but
that wasn't the king in the Bible, that was a Zulu king. A king of a tribe.
And that you are they say that you're the king, but to me you're nothing.
Yes, you see, the king was speaking to his wife. And then she mocked him. They say, she says, by the way, the people say you are a king. You see? A woman can do that. Even if her man is respected by others, she can sit on his head and do what a nappy child does. Satan. How? Uhlanya. Angahlale ekhanda lendoda. Akwenze lokho ingane efakwe imkhwintsho ikwenza.
Get Satan into her, she can do astonishing things.
Kuthi angivuni nina madoda esenakhumbula ibhlugwe sanafaka isikethi.
But I'm not sympathetic with you men who have lost your manliness and you wear the skirt now.
Angisho nina madoda ningamlandela uJesu niyilandela uSathane. Angimi ngakunina kha niyesihogweni nina.
Who refuse to follow the Lord Jesus, you follow the devil. I don't sympathize with you in the least, you're on the way to hell.
Kodwa wena mfazi uma indoda yakho isile ungamnika uSathane indawo.
But if
if you woman, if you've got a man who is still sane in his head, don't play the fool with him. Manje lenkosikazi ke lapho isibiza indoda yaba noshiki yambhekisa le bathi abaluleki bathi nkosi ngeke sivume lento achithwele umfazi.
Now, this queen, when she was stubborn and refused to obey the king's command, the counselor said to the king, get rid of her.
Ngoba izinto ziyokonakala kuzokonakala isizwe sonke.
They said, because the whole empire will be affected.
Ngiyabona namakhosikazi, ngisho nanamhla nisesikhundleni. Kuthiwa amakhosikazi thobelani amadoda enu kungathi nithobela uKristu. Ukuze nibonise umhlaba ukuthi ibandla lifanele ukuthi limthobele kanjani uJesu.
The Bible says that you wives submit to your husbands as you submit to Christ. Let it be a picture of the church in submission to Jesus.
Kusho ukuthi nina makhosikazi anokonda ukuthi indaba yenu uma ingasile maqondana noyise babantwana benu ukuthi ngalokho kuzohlambalazeka ivangeli kuzolimala okuningi.
So you wives realize that if you disrespect your husband, things go wrong, the gospel is blasphemed because of it.
You've got a great responsibility. Anokhumbula ukuthi noma nihleli namadoda emakhaya ukuthi khona amehlo akini nibiziwe ngobizo olukhulu. Ngani singabola isizwe sonke? Ngani singaphila?
Even in your home life, there are eyes that are watching you. Through you, the whole nation can be affected for good or for bad.
Khake inkosi yamukela iseluleko.
And the king then agreed to this council.
Emva kwalokho asazi isikhathi esingakanani. Kodwa abanye bathi emva kwalokho inkosi yasuka yalwa namagligi yabanqoba wabuya wayeseganwa u-Este.
Now we don't know how long a time it was, but seemingly there was a Greek war in between. But then he married Esther.
Kusho ukuthi ibisibusa iminyaka u-7 iganwa u-Esther.
He had ruled for 7 years before he married Esther.
Kuthiwa u-Esther ayikho intokazi emhlabeni eyayinobuhle njengaye, yayakhiwa ibunjwa njengaye. Why is it thombe?
It was said there was no girl in the whole empire that was as beautiful as Esther was.
Kodwa ube umjudikazi.
But she was a Jewess.
Abajuda ke bebehlakazekileke emhlabeni beyiswe kuthunjweni.
The Jews were dispersed throughout the whole empire, having been made captive.
Manje uEsther wakhulela kuModekhai. uMordekhayi engu uncle wakhe wayese phathwa uMordekhayi.
Esther had been adopted by Mordecai. Mordecai brought her up.
Manje uEsther ubexhumene njalo nobaba wakhe uMordekhayi.
And she constantly consulted her uncle Mordecai, who was now her father.
UMordecai wayengumuntu onokuhlakanipha onunkulunkulu, wayikhulisa indodakazi yakhe ngoba thina siyazi ukuthi intombi ezinhle zinempethu phakathi ziyabola ziyinto yabafana. Kodwa uMordecai waphiwa umusa ukuthi uEsther noma eyisithombe amkhulise ngobuntombi obugcweleyo nangenhlonipho.
Mordecai was given wisdom from God. He was given that grace that though she was so beautiful, normally beautiful girls are rotten ones as well, but this girl was kept pure and she was brought up in a godly way.
Kanti nangu king usefuna ukushada naye. U king engowezizwe kwaba inkinga ku Mordecai na ku Esther. Ukuthi aganwe nguEsther.
Then this heathen king wanted to get married to Esther.
Nange pelake bathandaza baqhubeka uEsther waba queen.
And after praying with her uncle and she went and she became the queen.
Manje uma ise queen iminyaka isho ezisihlanu.
And then as queen for about 5 years,
kwavela indaba.
Something happened.
UMordecai ube isikhulu senkosi, induna yenkosi.
Mordecai was one of the counselors of the king.
Kodwa kwavela omunye uHamani owaba unduna nkulu.
But a certain Haman became the prime minister.
UHamani wakhula inkosi yamnika isikhundla ikhundla eyiphakeme.
He grew in position getting more and more authority.
UHamani uma isengena khona enqabeni yenkosi ufice uMordecai. Kodwa uMordecai akawanga phansi ukuyokhothamehla.
And Haman noticed when he came in to the king's place that Mordecai did not bow down like the others in worship.
UMordecai uHamani wagcwala ubutha nenzondo ezonda uMordecai engamzondi yedwa kodwa nesizwe sonke sakwaJuda.
And Haman developed a venomous hatred towards Mordecai, but not only him, but towards all the Jews.
Why is that Kabang, Haman? Ugutuzo Gwen Zenjani, Kwangati, Anga Bulali Sizwe Songke, Samachut.
Haman then thought up a plan how he would try to destroy the whole Jewish nation.
Manju Haman, Ube Umutonga Kolwa, Nenkosi Ibinga Kolwa.
Haman was a heathen and so was the king.
Manje uHamani wayesethi ngizobachitha nini.
Haman thought, now when can I get rid of them, destroy them?
Usefuna ukubhulelwa ukuthi ngoJanuwari yini noma ngoFebruwari yini noma ngoMashi yini ephosa amadayisi ephosa amathambo ezozwa ukuthi uzobachitha ngayiphi inyanga na.
And he tried to get diviners to tell him when the right time would be to destroy them.
And he did it himself, divining.
And he also divined himself to find out when.
How is Kino Watwa ile nyanga?
And then it was said, in this month.
Waseya ku king.
Then he went to the king.
What unkosi sikhona isizwe la akasho ukuthi abajuda Uthi kukhona isizwe la esiye isayo asigcini imthetho yenkosi siphambana njalo futhi asimkhotameli inkosi sivukela umbuso.
Then he said, our king, there is a certain people, a certain nation, he didn't say which nation, which is cheeky towards your authority. They are subversive, and they don't want to submit to your authority.
And they're just breaking your laws. Abafuna ukujoyina kithina.
They don't want to...
Bayaphambana nemthetho yethu.
They don't want to join us. They go against our ways and our laws.
Kutsho ukuthi inkosi laba bantu bayizitha zakho.
So king, these people are your enemies.
Bamelene nombuso.
They fight against the kingdom.
Kwilokhu ethuthela uking izindaba ezimbi ngalaba bantu.
And he kept on bringing bad news about these people to the king.
Kanti uHamani ukuze bathuthe laba bantu njalo akhuluma kubi ngapha umona ngoba ubona ukuthi Mordecai laba abamhloniphi abambeki esikhundleni sakhe.
But the whole thing, all this hatred and antagonism in him was because of jealousy. He felt that Mordecai and them were not respecting him enough.
Umona bantu bakithi umona.
Oh, jealousy.
Yabulala.
It destroys, it kills.
Hayi inkosi isiyathatheka ibona ngathi inhle lento.
The king was just swept along with this thing and he agreed and saw it was good.
Why say to Haman undunankulu ku king wathi king shaya umthetho ukuthi omelana nombuso ongajoyini ongalaleli imthetho yombuso achithwe abulawe babulawe laba bantu bachithwe ngenyanga ethile.
And then he said, O king, let there be issued a decree that these people which refuse to obey you and they break your laws and do not go along with you, let them be destroyed in a certain month.
Uhamani wathi inkosi akugeke kulunge awuboni ukuthi laba bantu baphambene nawe bayokudelela laba bantu abakuhloniphi bazenzela okwabo abakuthandayo abagcini imithetho yakithi.
Haman said, can't you see, O king, these people, they refuse to go along with our traditions and our customs. They go against our law.
Uyathatheka inkosi.
And the king was just swept along.
Dabukisa leyo nto uma inkosi ithatheka.
What a pity when a king is just carried along with it.
Wathi sayina nkosi. Hawu inkosi yasayina ukuthi umthetho wasePheresiya uthi ngenyanga ethize isizwe uma singathobela umthetho singathobanga singajoinanga siyochithwa siyobulawa.
And then he was persuaded by Haman to sign an unalterable decree according to the law of the Persians that in a certain month the Jews will be killed.
Lo mthetho wathunyelwa umhlaba wonke jikelele amakhosini emadilobheni einduneni ukuthi lona lo ngosuku oluthize ngenyanga ethize akubulawa abajuda abaphele emhlabeni.
Then this decree was sent throughout the whole empire that on a certain day in a certain month all of these people, these Jews, should be murdered and killed.
Bonke sebenqunyelwe ukufa. Wonke umuntu ongumJuda uyokufa.
It was the death sentence for every Jew.
Hayi, nonkosi akaboni ukuthi nalesi sithandwa sakhe ahlezi naso uEsther uzonqunywa.
The king didn't catch on that his own beloved, his own Esther, was one of those that should be killed.
UMordecai uma isezwa washaqeka waphelelwa amandla kuthwa izwe lonke lakhohlwa ukuthi kanti kwenze njani kanti uHaman umqambi kwalento umhlokozi walento.
When Mordecai heard this he was shocked, he was stunned, and the whole Jewish nation with them. They didn't know how such a thing was possible, but Haman was behind it all.
Lapho uMordekhayi ekuzwa lokho, wathuma isithunywa ku-Esteri undlunkulu.
And then Mordecai sent a messenger to Queen Esther.
Wathi Esteri, ngikutshela indaba.
He said, Esther, I want to tell you something.
Siyonqunywa sonke.
We are all to be destroyed.
Ungasho ukuthi wena uyosinda wena nendlu yakho kwayihlo niyobhubha nonke.
Do not think that you will escape. Your whole household is to be destroyed. From your father's house.
Athi mhlawumbe sengiyabona manje. Ibithanda ukungidida le ndaba ukuze ugane inkosi. Mhlawumbe uNkulunkulu wakwenza ukuba ugane inkosi ube sesigodlweni senkosi kulesi sikhathi ukuba uphephise isizwe sakini.
And he said, you know, I didn't understand it quite before, but maybe the reason that you have married into the king's household, that you're now the queen, maybe God ordained it and planned that you should be the one that would rescue your whole nation, the Jews.
Ikho ethi ngubani okwaziyo uma ungafikanga embusweni ngenxa yesikhathi esinjengalesi na.
That's why I said, and who knows but that you have come to royal position for a time such as this.
Ethi Esther, thatha isinyathelo manje. Khuluma nenkosi. Thatha isinyathelo. Usindise isizwe sikaNkuluNkulunkulu.
And he said, Esther, take steps. Use the time now. Approach the king. Rescue the people of God.
Siza isizwe sakini.
Help now your people.
Ngoba sonke sesiyonqunywa.
Because we are all to be killed.
Athi kodwa Esther, ungasho ngoba wena usesigodlweni senkosi ungundlunkulu ukuthi wena uyosinda. Uma ungathathanga isinyathelo, uma ungafezanga konke okusemandleni akho, ngiyakutshela uNkulunkulu angavusa omunye bese wena ubulawe.
But Esther, don't think that simply because you're in the king's household you will escape. God can raise somebody else to rescue the Jews.
Ngiyabona. Uma wena ungafezi lokho odalelwe kona emhlabeni, ungasho ukuthi kuzofa kaNkulunkulu, kuyofa wena, kodwa uNkulunkulu uzovusa abanye.
If you think that because you don't do God's work while you're in this world, that God's work will be destroyed, it's not so. You will be destroyed. You're the one that's going to die. God's work will continue. He'll raise up other people to further his work.
Uma wena ungafezanga umsebenzi uNkulunkulu akubizele kuwo, ngeke kufa umsebenzi wenkosi, kuzofa wena nomndeni wakini. Kodwa uNkulunkulu uzoyivusela abantu bakhe abazothatha isikhundla sakho.
You don't fulfill God's work and do that which he's commissioned you to do. Don't think that God's work is going to die because of it. He can raise up other people. You and your family will die, but he'll...
Lapho uJesu egibela imbongolo engena eJerusalem, abafarisi baphatheka kabi ngomsindo wengane. Wathi uma kuthula laba beyeka ukumemeza uHosana, lamake azokhala.
And when Jesus rode into Jerusalem on a colt, on a donkey, the Pharisees and scribes, they complained at the noise of the children shouting hosannas. And Jesus said, if they keep quiet, the very stones will shout out. God can raise up people out of these stones.
Uyokuthatha kubuyisele eceleni, athathe omunye amvuse esikhundleni sakho. Wena nendlu kayihlo niyokubhubha.
Therefore, if you are not fulfilling what God has given you to do, God can brush you aside and go to someone else and leave you and your family.
Manje lesi sikhathi bekuyisikhathi esibucayi.
Now this was a very difficult, sensitive situation.
UMordekhayi wathi, siyaphela sonke ngenyanga ezayo, sonke siyokufa siyonqunywa.
Mordecai said, in this month coming we are going to be all destroyed.
Kanti awucabange emehlweni akhe ukuthi kube njani. Umsindisi uzobezovela kwa-Israyeli.
Just think the thoughts that must have gone through him. The Savior was to be born of Israel, of the Jews.
Kabangani uma ungaphela isizwe sakwaIsrayeli ngasingenalo ivangeli namhlanje.
Just think if the Jewish nation had been utterly destroyed, we would have no savior today.
Ubungenayo uJesu indaba kaJesu ibingena kuvela ngoba uJesu ubezovela esizweni sakwaJuda.
Because it had been said that Jesus would be born of the Jews.
Manje uyabona ukuthi lento uSathane asehlo eseyilokhuzile inkulu.
Do you see the strategy that Satan had planned?
Bekufanele ukuthi uMordekhayi alokhuze akhathazeke.
No wonder Mordecai was so worried and disturbed.
Hayi ukuthi ubehluphekela ehluphekela yena nje cha. Kodwa ehluphekela umsebenzi kaNkuluNkulu nesizwe sikaNkuluNkulu nokusindiswa kwabantu emhlabeni.
It was not a selfish concern, but it was a concern for all the Jewish people. It was a concern for the work of God in the world.
Ngoba namhlanje singathi beqondene nendaba kaJesu.
We could say today that this was something that had to do with Jesus.
UEsther wabuyisela impendulo kubaba wakhe.
Esther returned her reply to her father.
Uyazi ke ukuthi akusiyo uyise umzeleyo. Uyise oyimukela ingane.
Remember, though, it wasn't her real father, it was her uncle that had adopted her.
What to Esther, Baba, akukho engakwenza. La ePheresiya, kukhona umthetho, la esigodlweni kukhona umthetho. Ukuthi, uNdlunkulu, unesikhathi sakhe, sokuya enkosini.
Now, she had said to Mordecai that there is such a strict law that the queen has only got a certain time and in a certain situation she can approach the king.
Uthi kulenyanga angivunyelwa ukusondela enkosini.
And in this month, I'm not allowed to approach the king.
Uma ngisondela kuye, ngiyonqunywa.
If I do, I will be killed.
Lokho beku umthetho.
This was a law.
Niyazi ukuthi umthetho akusiyo into encane.
You know, law is no small thing.
Uyazi ukuthi uma khona umthetho ophembane ophambene nevangeli, abanye bathi hayi ngono sivele sijoine nje. Vola ngoba umthetho asikwazi ukwenza okunye, sale sigcina umthetho.
There are some people that immediately accept a law that is against the gospel. They say, well, what can we do? It is a law. I know it's against Christianity, but because it is a law, we've got to submit to it. He who doesn't keep the law will be killed.
Nina makholwa ningama uma khona umthetho omelene nokukholwa oshoyo ukuthi oqhubekayo ngokukhonza inkosi oqhubekayo ongajoyini kulelo qembu uyokufa wena ngeke uxegise ngeke ube novalo uthi hey ngcono salise sivuma ngoba siyokufa.
You Christians, will you stand when you meet up with such a predicament where you've got to submit to an anti-Christian law or where you've got to join a party that forces you to go against your faith? Or will you say, well, it's the law, we've got to, we can do nothing else?
UEsther wathumela kuMordekhayi wathi baba ngiyokubikela akukho engakwenza nginqatshelwa umthetho angikwazi ukusondeza enkosini angivunyela ukukhuluma nayo kulenyanga uma ngisondele ngiyonqunywa ikhanda.
She said, sent this message to Mordecai, I cannot, there's a law, if I go to him during this month I will be killed.
UMordekhayi wabuyisela impendulo. Wathi mntanami, wathi Esther, ungasho ukuthi uyosinda. Uma ungathathanga isinyathelo, wena nendlu yakini nyokufa.
Then he had sent this reply that don't think that you will escape. If you do nothing about it, you and your whole family will be destroyed.
Wathi Esther, ungasho ukuthi uyayincengela. ikhanda lakho liyonqunywa qala nomndeni wakini.
And he said, Esther, don't think that you're going to compromise. You and your whole family will be destroyed.
Athi mntanami, ukuze ube kuleso sikhundla, mhlawumbe ukuleso sikhundla ngenxa yalenkinga ukuba usebenze ukumiswe ukuchithe kwegazi.
He said, Esther, who knows, maybe you have been uplifted to royal position for this very time to rescue your people.
Sabuya isigijimi sabikela uEsther.
The messenger came and told Esther this message.
UEsther wathi ngiyavuma ke hambani mtshele ubaba uModekhai mtsheleni ukuthi kulezi insuku ezintathu angadli mina namadodakazi ami ama aides ami ngizobatshele bangadli sibe semthandazweni insuku ezintathu sinxusa uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe likhona inisu anganginika lona ukuba inqatshwe lendaba imiswe lendaba.
And she sent back this message with the messenger that Mordecai and his people should fast for her for 3 days, and at the same time she and her maids would be fasting and praying, asking for an answer, some way to get out of the situation.
Kumbulane ke kumthetho, ushayi umthetho wase Peresia, uDaniel waphonswa engonyameni, noma inkosi ithanda umpepisi, kodwa bese shayile umthetho. Nalo umthetho kumthetho, awusakwazi ukuphulwa lo mthetho. Kuzofezeka, kuzokwenzeka.
And remember, this was an unalterable law of the Medes and Persians. It could not be changed. Remember how Daniel was thrown into the lion's den, even though the king didn't want it to happen anymore, but simply because it had been a decree. And now this was a decree that this had to happen. And the time was drawing closer for their day of slaughter. When it would be a revolution and they would be utterly destroyed, blood would be spilt.
Gato este intombi ethembekile esizweni sakubo intombi enesibindi intombi enamasu phawula lezi zinto ezintathu.
But this faithful, righteous and a girl who had plans and wisdom, tactics, she had these three things.
Ubethembekile sizweni sakubo.
She was faithful to her nation.
Patriotic.
Ube nesibindi.
She was courageous.
Ube ngathini kokugcina amasu.
And she had plans. She had
wisdom.
Nyabona
lezi zinto ezintathu ziyadingeka kumuntu onomsebenzi emhlabeni.
These three things are necessary to a person who's useful in this world.
Uma ufuna ukuphila nokumela iqiniso kumelwe ukuthi ulwele isizwe sakini.
If you want to be useful, you need to firstly fight for your people.
Kufanele ukuthi ube nesibindi.
You need to be courageous.
Kufanele ukuthi ube namasu.
And have wisdom.
Ungabi silima wenza izinto ngophukuphuku.
Don't be a fool and do things in a stupid way.
Uyona indaba.
And spoil things.
Uma ngithi isizwe sakini wolalela isizwe sikaNkuluNkulu. Uma sithi umele ulwele uthembeke isizwe sakini ngithi isizwe sakini isiphi wena ntsundu ulwela wantsundu wena umhlopho uwela abamhlophe ngiphukuphuku nonke niyesihogweni isizwe sakithi abenza intando kaNkuluNkulu isizwe sakithi abantu bakaNkuluNkulu isizwe sakithi abahlanzwe ngegazi likaJesu abamphilelayo uJesu.
And you are a fool if you think that your people are the people, maybe you blacks, that you say my black people, you whites, us white people. You are going to hell, all of you, if you are like that. Our people are the people of God. those washed in the blood of Jesus, those that do the will of God.
Bafika kuJesu bathi nangu ma wakho napa bafowethu bakufuna bathi ubani nguma ubani abafowethu wakhomba abafundi bakhe wathi owenza intando kaNkuluNkulu nguma owenza intando kaNkuluNkulu ngumfowethu akusebenzi ubandlululo ijwabu lwesikhumba alusebenzi kusebenza ijwabu lenhliziyo.
They came to Jesus and said, your mother and brothers are asking for you. He said, who is my mother? Who are my brothers? Those that do the will of God.
Asilwela bamnyama, asilwela bamhlophe, kodwa silwela iqiniso lasezulwini nabantu bakaNkuluNkulu.
We are not fighting for the black people or for the white people. We're fighting for God's kingdom, for his people.
Futhi uma sekukhulunywa ngezinto zomhlaba, sikhulumela bonke abantu bangakithi.
And if we speak about these earthly affairs, we speak on behalf of all of our people.
Kodwa simi ezwini likaNkuluNkulu, simi evangelini. Ikone sinandaba nakho.
But we stand on God's word. We stand in the gospel. That's what we're concerned about.
O Esther, ubelwela iqiniso lasezulwini.
Esther,
labantu basezulwini.
Then defended the truth and the people of heaven.
Kuyadabukisa uma ufika umuntu okholwayo, alahle okholwayo ahlangana nabantu bangaphandle.
What a pity when you find a Christian who disassociates himself from his brethren and identifies with outsiders.
Kuyadabukisa uma ubone umuntu kaNkuluNkulu elahla bakaNkuluNkulu evuna abantu bangaphandle.
What a pity to see a man of God defending heathen and going against his own people of God.
Ngivumela ukuthi ngikubuza umbuzo, wena umela bani emhlabeni? Wena ulwela bani? Do you know? Uyazi nje uthi ubani mhlamba wazi.
Do you know who you are defending? For whom you stand for?
Mhlamba wazi ngoba nawe uyilulwana usilona igundane, awusiyona inyoni nawe. Uyiselesele nje uyangena nasemanzini uhlali na kungekho khona amanzi.
Maybe you don't know what you are. You like a bat that is similar to a bird and also similar to a rat. Like a frog that can live in water and outside the water.
Umuntu azambuza umuntu athi kodwa wena ulwela kuphi? Wena umela kuphi? Uyini emhlabeni? Ngoba kuqondakala ukuthi uyini? Ukuliphi isayithi wena? Manje ke wena ke uyikuphi? Wena ungumKristu noma umhedeni? Usindisiwe noma cha? Uhlangene naliphi iqembu? Hayi kwangathi uma ungaqondi namhla ungaqonda ukuthi uyilipha iqembu uphumela wazi uma ungoka Satan uqonda ukuthi ngingoka Satan uma ungoka Jesu wazi ukuthi ngingoka Jesu bese ulweleke abantu bakini uma ufuna ukwela isihloko silwele.
And you need to know, are you in God's kingdom or are you outside? Are you saved or are you unsaved? I'd like you to be able to go from here knowing for whom you are and then defend it. If you want to defend hell, then do it.
Ufanele ukuthi wazi uma ungumntwana kaNkuluNkulu phuma vele obala ulwela abaphilayo musa ukuhlangana nalabo abantu abangaphili bekhuluma inganekwane hlangana nabantu abahlebayo hlangana nabantu abangaphili bangamphilela uJesu akuyeke lokho kuzosanini kuwe.
If you're a child of God, then when will you stand up and be prominent, be outspoken that you are known as a child of God?
Uesteke walwela abantu bakubo, abantu bakubo baphi? Ngiyazi abantu bakithi ilabo abaphilayo bephilela uNkulunkulu ngobungcwele abamsebenzela uNkulunkulu ngenhliziyo yonke, hayi labo abaxekusayo abawuhaf. Cha ngibafuni, akusibona ngihlanganisi nabo. Abantu engihlanganisa nabo abamisa uJesu abephambili belwela uJesu.
She defended then her people. Which people? The people that I stand for, those that are healthy and full of spiritual vitality, not those that are half-hearted and lukewarm, but those that are full-hearted, those are the ones that I identify with.
What Baba Mordekhayi? Zilani. Nami ngiyozila. Singabi nesikhathi lutho. Thandazani banithandazweni ukuthi ngisebenze njengendoda manje.
She said, Mordecai, you pray, I will pray, And now I want to do something and be a man now.
Uwenze njani? Wayithela uEste kodwa ngamasu.
And then Esther went right into the bodge, right into the situation, but in a wise way.
UEste wayigqokisa, wayigeza, wayigqokisa, wazenza waba muhle.
She dressed herself and made herself pretty and attractive.
Wafohla manje usengena kufeni usenyathela amathamba amhlophe manje.
And then she went right into the situation. She was walking on bones, so to say, because if a person did that, they would be killed.
Wahamba phezu kwalamatha amhlophe akavunyelwe enkosini kodwa inkosi ihlele esihlalweni enqabeni yayo. UEste wasuka wagqoka wayithela wathi uma ngifa ngiyafa vele ngizokufa.
She walked right into the hall and she knew that she would probably be killed, but she said, if I perish, I perish.
Wathi ngono ngife kodwa ngisebenzile kunokuba ngife ngingasebenzanga.
She said, I'd rather die having done something than die having done nothing.
Wasuka wama lepha sijini phambi kwenkosi kuthi lapha ihleli inkosi ibuka kuvuleka isicapha bese imbone phandle.
She saw through the door, through the entrance, the king sitting there on his throne.
Manje inkosi ibinenduku yakhe. Inkosikazi noma umuntu uma ethi induku eyikhomba kuye kusho ukuthi ubetrethayima ivulekile indlela ngeza. Kodwa uma engayithathanga induku yakhe wakhomba khona ubezobanjwa lo umuntu eseza nqunywe.
The law would be that if anybody walked in, that person would be killed immediately unless the king extended his golden scepter. That was a sign of his approval. He was willing to talk to such a person.
UEste wamale wathandaza.
And Esther stood afar off.
Uyayithela manje, uyithela kufeni ngesibindi anaso. Kanti ngamasu futhi akavelanga nje wayiphosa phakathi. Cha ngesu umile.
She was going right into the situation, but not in a foolish way. She was using wisdom.
Uma emila kanti uking ehlele esihlalweni useya notisa undlunkulu wakhe lapha.
Then the king noticed her standing in the distance in the hall.
Beka seku 5 years beshadile.
It was now 5 years.
Uyayazi inkosi.
That they were married, she knew him by.
Uyayazi umthetho yakho.
She knew the law.
Ugeza ingqondo. Uyathayima izinto. Uyazi ukuthi ayikho indlela yokwengena, kodwa uyalifuna isango. Uthe uphethe isikhiye, akafuna ukugqekeza abulala isicapha. Ufuna ukuthi athole ithuba lokufaka ukhiye vule.
She waited for the ideal opportunity. She didn't just push the door down, she used that key, that way that she could get in.
Isimanga lapha mehlo enkosi embona.
It's amazing, as soon as the eyes of the king beheld her,
uNkulunkulu asebenza enhlizweni yenkosi.
God worked in the heart of the king.
Wathathi uthonga lwakho induku yakho yegolide wayibhekisa ngakuyena.
And he extended his golden scepter towards her.
indlunkulu uEste wangena waze wafika phambi kwakhe wayithinta induku ngale.
She came in and she approached the throne and then touched the golden scepter.
Inkosi yathi Esther, kwenze njani?
The king said, Esther, what's wrong?
Ukhala ngani?
What can I do for you?
Shono kuze kube yinxenye yengebo yami ngiyokupha.
Tell me, even if it's half my kingdom, I'll give it to you.
Wathi hawu nkosi, uma ngifumene umusa ngicela ukuthi tambama kusihlwa ufike ungivakashele ngizokuphekela ukudla, kodwa ngiyacela ukuthi ungafiki wedwa, wofika nondunankulu Hamani ngithanda ukunenzela ukudla okumnandi.
Then she said, oh king, if I find favor in your sight, I would like to invite you to a banquet tonight, but I want you to come with your prime minister, Haman.
Ho! Wathi kulungile.
The king said, that's good, fine.
Waphuma kwathi ncinci kwangathi uyagquma uyangandiza.
She came out.
Usetholile isikhala ungena.
She came out rejoicing. Now she had a way to get in.
Uyabona masu akhe.
Do you see her plans?
Fika ekhaya othe phekani ngiyazi ukuthi inkosi ithanda lokhu kudla ifuna lokhu hayi lokhu wamphekela lokho akuthanda into yakhe ephambili especially.
She came and she prepared the best meal. She got her servants together and she made sure that everything that the king liked she had.
Manje uma eselungisela u king usethumela ku Haman. Hambani mtshele u Haman akeze uyamema ezedilini kwami kwa Esther.
The king sent for Haman and said, come to the banquet that's arranged for you and I by Esther.
Awu Haman fika isikhathi wagqoka uye partying.
And Haman got dressed for the occasion and went to the banquet.
Useya khona nangu Esther sedekile itafula nakho ukudla kuyacicima itafula ligcwele zonke izinto ezimnandi uphudding wokugcina ufaka zonke izinto.
And he arrived there and it was a wonderful feast. Everything was there.
Badla uEsther ebalungisele.
And they had this meal that Esther prepared for them.
Why said he, O king, what Esther? Ngitshele manje. Ukuze ufike le, ubufunani, ubuqondani, ubucelani. Awuveze phela.
Then the king said, tell me, why did you come? Tell me, what was the reason? To ask Esther.
What how goes? Uma ngifumene umusa, ngiyacela ukuthi nakusasa nifike nginiphekele futhi. Futhi akuno Haman undunankulu abe khona.
And she said, O king, if I find grace in your eyes, let it be tomorrow night as well that we have another banquet. And I want your prime minister to be there as well.
Aw, wathi ndlunkulu kumnandi ukudla kwakho. Kwaba kuhle. Athi Haman, yes, kusasa.
They both complimented her about the food and he said, all right, Haman, tomorrow we do the same again.
Haman, uyavalelisa, useyekhaya.
Haman went off back home.
Uma useyekhaya, uthe wena sibanibani, waza ebiza umkakhe.
Then he called his wife.
Wathi qoqa bonke abangani bethu.
He said, call all my friends.
Umkakhe wagijima. Wabiza abangani babo baqoqana wathi ngifuna ukunixoxela indaba okungehlele.
And he said, come, I want to tell you about this which has happened to me.
Athi uma sebeqoqene bonke nomfazi esela bethukhuluma ethi sengivele esigodlweni senkosi.
And then when they were all there, he said, I've come from the royal palace.
Wathi yangithanda lenkosi athi indlela engikhula ngayo na bekungekho ne cabinet bekungekho ne board yimina ngedwa bengihleli nenkosi sisevwa uEsther kusho ukuthi inkosi ngithanda kunabantu bonke.
He said, you know, I'm being uplifted in an amazing way. It seems like I'm very special. I was invited to this feast and the rest of the cabinet weren't there. I was the only one, and who was serving us but Esther herself.
Bathi simanga isimanga ukhula kangaka ukuba wena wedwa uhlale nenkosi etafuleni nakusasa sokuzoba yikho futhi hayi cha akekho njengawe emhlabeni.
And they agreed. They said, indeed, Haman, there is none like you. You've grown and risen to such heights that you alone sit at the table with the king, and tomorrow it's the same thing.
Aw ukuyiphakamisa nokuphakanyiswa kuyabulala abantu.
Oh, being up.
Hayi cool, ikhundla ziyababubhubhisa abantu.
Destroys many people.
Ha omunye uthi uyambonga nje usumbulele.
Some, if you just thank them, that destroys them.
Manje usesibona emkhulu kunabantu bonke, uzosusa ipeni nje endlebeni kodwa iphepha akasakwazi ukucosha.
He, that person who's been thanked, immediately thinks that he's better than everybody else simply because he's been thanked.
What? 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 What khona umuntu ongiphethe kabi. Lapho ngiphuma esigodlweni senkosi ngifike esangweni, ngifica bani uMordekhayi uhlele esangweni. Umbethi amasaka. Ngifike akasukumanga nokusukuma ngoba phela izizwe ezimhlophe uma sihlonipha ziyasukuma. Uthi hey, akangazi nokuthi ngiwubani. Wathi kodwa lo muntu angazi ukuthi ngizomenza njani.
And Haman said, but there's one thing that makes me furious. You know, when I left the banquet and I walked through the gate, there was Mordecai. And he refused to get up and to bow down before me. He just refused to show any respect. And what can I do about it?
Uthi kodwa kungisiza noma ngahlala nenkosi etafuleni ngihle. Konke lokho akulutho ngenxa yalesi silima sokuMordekhayi esiyisitha sami. Angikhululeki ngenxa yakhe.
He said, what does it help me? Even if I sit at the king's table, I'm dissatisfied as long as this Mordecai is sitting at the king's table.
Naso isilima nesiyula somfazi.
And here was this foolish woman.
Sithi hawu nkosi, mbulale uMordekhayi.
She said, oh, husband, kill him, have him murdered.
Wathi, ingani wena umkhulu kangaka? Shaya umthetho manje ambiza abantu bakhe isiphambano esiwu 75 feet uphakama njengomboshongo wesonto.
She said, well, you so high and mighty, you can just make a law and you can have it arranged. Get gallows built 75 feet high, like the tower steeple of a church.
Ngoba kusasa ntambama noma usungena enqabeni yenkosi udle upudding uphuze newine ngeke ulizwe iwine ngeke uthokozise upudding ngenxa yaleva elikuwe elingumordekhayi. Dalisu abakhe isiphambano manje 75 feet high bese kusasa ekuseni shaya umthetho uMordekhayi aphanyekwe kulesi siphambano.
She said, look, you
uhambeke ntambama udle usukhululekile.
You will not enjoy the meal tomorrow night and you're putting and you won't be able to rejoice at the table if Mordecai is still alive. Have the gallows made. Have him dead before you go to the meal and then you can enjoy it.
Wathi umfazi uyakhuluma. Anohlukanisa hlukanisana madoda nithi niluleke amakhosikazi akhuluma izinto vivinyani. Ngoba banganika upoison banifaka upoison ekudleni.
He said, wife, what a wonderful idea. You be careful your husbands about the ideas your wives give you. You might get poison in your food.
Nani bafazi musana ukufaka amadoda enu ehlathini. Hambe nihlangane namadoda enu nidudane nifakelane ehlathini. Indoda ifike nento engasile bese uyisekele ebubini bayo. Hawu niyahluleka kodwa.
And wives, you don't give your husbands foolish ideas which take them into darkness and you support them in it.
Khona lapho kwabazwa iphambano, kwenziwa iphambano, siyomiswa futhi etuze kwendlu yakhe. Bese kusase ekuseni, kulandwa uMordekhayi, alengiswa entanjeni kulesi siphambano esikhulu.
And then they had the gallows made right next to his house, 75 feet high, and they arranged that the next morning they should have him hanged.
Kanti uNkulunkulu uyabanaka abantu bakeka bashiye kakeka khohle uthi noma unina ngakhohle ingane ingane yakhe ezeleyo kodwa uNkulunkulu ngeke.
But God knows his people. He protects and he sees to his people. He will not let them be overcome by danger.
Mina ngiseyingane bengazi ukuthi unina angalahla ingane yakhe. Ngathi cha uma wami akakwazi ukungilahla ungizele ngingane yakhe angamfela. Kodwa namhla sengiyazi ukuthi inzalo kaEva ingabulala ingane yayo.
When I was small, I didn't know such a thing that a mother could cast off her own child. I knew that my mother was one that would protect me and would look after me and love me. But today one finds women that are willing to destroy and kill their own children.
Lapho ngifunda ku Isaiah 49 verse 16 ukuthi unina angalahla yini ingane yakhe ze encelayo na Athi noma elahlwa elahlingani kodwa mina keke ngilahlwe bengingazi ukuthi unina ngalahlingani.
When I used to read Isaiah 49 verse 16 where it says can a mother cast off her suckling child, but even if she does, I the Lord your God will not do that. At that time I couldn't believe that a mother was could do such a thing.
Bengakwazi namhlanje ngiyakwazi ukuthi unina angazali ingane uma izele ayifake toilet noma ihinya ayifake manzini ayingwabe ifike izinja ebusuku zidla inyama.
Who will have a baby and put it down the toilet or bury it and dogs come and dig it up at night?
Bengazi ngahlangana nabanye odokotela phesheya ngathi ngitsheleni dokotela abantu abadla amaphilisi la maphilisi asebenzani. Athi 7% wamaphilisi phakathi kwengane ezikhulu, 7% abadla amaphilisi, la maphilisi abulala ingane. Niyazi ke badala angikwazi ukuyichaza indaba nazi ingane, angifuni ukukhuluma izi imfihlo enganeni.
And in, upon inquiring with some doctors in Europe about the pill, they said 7% of the pills actually destroy the embryo.
Hayi ukuthi avimbe nje inzalo, ayivimbe, kodwa noma isikhona ibulale.
Not only as a protection, but sometimes it even destroys what is there.
Ngase ngithi hawu, akufanele nje ke ukuthi abantu abangashadile babe banqatshelwa amaphilisi, kanti nabashadileyo kufanele ukuthi babe semthandazweni ngalento.
And I realize that not only should unmarried people not use that, but even married people should be seriously in prayer about that.
Futhi eFrance sekutholakala iphilisi manje, noma usungaba nenyanga ezintathu uthathe.
In France, they now have a pill that even if a woman is 3 months pregnant, she can take this pill to abort it.
Akusahluphi. Isikhathi esibi lesi. Abekho abachithi begazi njengabafazi namhlanje. Abantu esibabiza ukuthi oma. Inkomo ayikwazi ukubulala ingane yayo, kodwa umuntu uyayibulala.
This is an evil time. Animals don't even do such a thing, but a mother kills her own offspring.
Cows don't do it. I don't know of a cow that does such a thing. But human beings do it. If you don't understand, come to me afterwards. We can't speak in public about those things. But there is a way how to go about things. Ngiyaxwayisa nje ngithi qaphelisisani, funa ukuthi nimphambi kwakho uNkulunkulu athi bukani gazi bese kuvela ingane kuthiwa sabula uma.
Be careful to see the blood that has been spilt. Be careful lest you stand one day and there are children that say, my mother killed me.
Ihluphekile leyo nto. Umuntu asuka ilahle ingane yakhe kanti mhlambe wena ingane yakho iyakholwa. Kodwa wena nina ukwazi ukuyisekela uzoyisola. Uyophambana nayo. Uhlangane negangi zabantu.
Maybe your child is a Christian and you resist it, you go against it.
Lekholwayo isekele ngamandla konke, funa ukuthi ubhalwe ezulwini ukuthi nawe ngomunye wabonina abalahle ingane uvuna ingane embi, kodwa le efuna ukuphilela inkosi uyayithiya.
The child that is a Christian, identify with it and support it with all that you've got, lest you be one of those mothers that is said in heaven that you cast that child off.
Manje uHaman usehlelile kusase kuseni uMordekhayi uzophanyekwa emthini, konke sekulungisiwe.
And it was arranged, the gallows were there, that the next morning Mordecai would be hanged.
Nga ebusuku emva kokudla uHaman esekhaya eqoqa umfazi wakhe nabantu bakhe ebaxoxela ngokumehlele ubuthongo kwambalekela uNkosi.
But that very night when Haman was busy discussing this plan, the king could not sleep.
Walala ngapha, wazama ubuthongo kwambalekela.
He tossed and turned, but sleep had fled from him.
Wazo wavuka.
And then he got up.
Wathi madoda ke ningilethele incwadi yamaqhawe akithi.
And then he said, men, bring me the book of the chronicles of the heroic deeds that had been done.
Inkosi yaqala ukufunda, yafunda. Kanti sithola igama lika Mordekhayi.
And then they began to read out of it to him, and they discovered he heard the name of Mordekhayi.
UMordekhayi wenza ubuqhawe obukhulu.
Mordekhayi had once done a heroic deed.
Unkosi wabuza abaluleki bakhe wathi ngitsheleni lo muntu onguMordekhayi lapho eveza ubuqhawe nobudodo bungaka waqheliswa na wathola umvuzo na.
And then he said to his men, tell me, when Mordekhayi did this heroic deed, was he immediately rewarded? Was he given a crown as a reward for his heroism?
But akatholanga lutho.
They said, no, king, nothing was done.
What iphutha lelo?
So that was wrong.
Iphutha lo muntu kufanele ukuthi athole umvuzo.
That man must be rewarded.
Hayike ngakusasa ekseni. Evuka uKing.
The next morning when he got up,
nangu Haman sefekile akashaye u8. UHaman usesegcekeni lenkosi.
Here was Haman, he had already arrived in the courtyard of the king.
Isiphambano sesemi, intambi siyalega, usefike ezobikela inkosi ukuthi inkosi khona umuntu omubi la olwa nawe ophambene nombuso akabulawe. Bese uKing athi yebo, bese phanyekwe uMordekhayi ukuze tambama khululeke adle uphudingi ngenkululeko.
He had already arranged the gallows, and now he was on his way. He was going to ask the king for permission, and he knew he would get it easily, that Mordekhayi should be murdered, and he knew that by the evening at the feast he would be free of him.
Nangu King usebikela ukuthi uHamani usesegcekeni.
And it was announced to him that Haman was already in the courtyard.
What? Oh, wafika masisha kangaka wavuka kangaka.
He said, what, he's come so early?
What, mbizeni?
He said, call him.
Wangena bayete.
And then he walked and he greeted him.
Ose amakhosi.
He showed his respect.
What, how, Haman? Angilalanga ebusuku.
He said, Haman, I didn't sleep well at night.
Khona into engayifundayo.
There's something that I read.
What, awungitshele? Uma umuntu ekwenza eveza ubuqhawe enzele inkosi into enkulu kufanele ukuthi enzwe njani.
He said, tell me, Haman, if a man has done a heroic feat on behalf of the king, what should be done for him?
UHaman enhlizweni yakhe wathi, hey, akekho omunye okhonzwa inkosi njengami, akekho amthandayo njengami. Kusho ukuthi yimi lowo, yimi aqabanga wathi, inkosi, lo kwenzela okukhulu kufanele ukuthi uthathe yakho ingubo ebomvu umbathise yona.
Haman concluded that obviously I am the candidate for such a position. I'm the only one that serves the king like this. I must be the man. Then he said, oh king, I think that the first thing that should be done is that your own personal royal robe should be put over this hero.
What? Number two, Nkosi.
Secondly, king.
Athathwe wakho umqhele ubekwe phezu kwakhe.
Let your own crown be put on him.
Manje usibona, uyabona abantu abanomona. Uyababona.
You see how jealous people think.
Bafuna ukuba uking.
They want to be like the king.
What? 43. Nkosi,
said number three, okay.
Akuthathwe elakho ihashi ohleli kulona ahlaliswe phezu kwalo embethe ingubo yakho faka umqhelo wakho.
Take your own horse which you have ridden and let with your royal crest on it and let this man be.
Hayi sayabona ukuthi Mrs. Hamani uzothina uma isenza nehashi.
He was already imagining what Mrs. Haman would think when he arrives on the horse in this manner, and what his pals would say, because last night he had been discussing what a great chap he was.
40 king, goes. Akuthathwa uprince ophambili. Akuthathwa iqhawe lamaqhawe ophambili. Kube yena ozohamba phembi kwehasha alihole ihasha. Emzini wonke edilobhini lokho kuba bonke abantu bambone.
And then he said, O king, then what you must do is to take your leading prince, your leading official, and let him take the reins of the horse and lead the horse throughout the whole city.
Ukho uking wat how Haman ndunankulu why wakhuluma.
The king said, "Oh Haman, what a fantastic idea."
Wathi hamba Haman landu Mordekai ngoba wenze ubuqhawe obukhulu. Thatha ijazlam fake, thatha umkhele, umbeke phezu kwehash bese kube wena Haman oholayo.
And then the king said, "Oh Haman, this is what I want to do for Mordecai. He has done this wonderful heroic feat. Go and get him. Put him on my horse. Put the royal robe on him. Put my royal crest there. And you lead him by the reins."
Bambela bantu umgodi ithuna uzimbela wena.
People dig their own graves.
Dig it for somebody else.
Oh, yeah. Dig it for somebody else and it's yours.
Hey. Ubezothi wahamba landi hash mkhele.
What could he say?
Uyena ufaka imkhele kulo muntu omzondayo kangaka oyiphe enyameni yakhe ethi ngizombulala ngihle tambama esephanyeka emthini.
The very man that was the thorn in his flesh, the one that he thought would be dead before he enjoyed the banquet in the evening, he had to go and put the crown on.
Kanti Haman akaneli lokho, wathi inkosi bese lo prince leso sikhulu simemeze etbukani ukuthi inkosi baphakamisa kanjani abenza ubuqhawe obungaka. Bukani umuntu oyisimanga.
Haman had added a final detail about what should be done for the hero, that the official that leads the horse should also be shouting out, "This is what is done for the man who the king delights to honor."
Manje sekuhamba yena etaladini. Usayamemeza uthi bukani ukuthi inkosi imkhonza kangaka lo muntu. Efaka sekume yena oyishawuthelayo.
This is what he had to do. He had to lead the reins through the streets. He himself had to shout out, "This is what the king does for the man he honors."
Kwa kunyulwa amasaka. Uha uMordecai wa kunyulwa amasaka. Wambathiswe zobukhosi.
Mordecai's sacks were removed and he had kingly robes.
Kanti khona indaba lapho Esther ethu baba wakhe usesangweni umbetha masaka, uEsther washesha wathatha ingubo ezinhle wayithuma wathi, "Baba, ngicela ukuthi ukhumule isaka, faka lezi ngubo ezinhle." UMordecai wathi, "Qha, ngeke, ngeke."
Esther had said,
"Mbethe ngimbetho amasaka phambi kwakhe uNkulunkulu."
He had been in sackcloth because he was mourning. Now Esther had sent some better clothing and said he should wear it, but he refused. He said, "I refuse to, I'm in mourning." He who humbles himself will be uplifted. Esther had thought that she would be embarrassed by her father wearing sackcloth at the entrance to the palace, but he had said, "No, I'm going to wear it."
Imjikele indaba uHaman ubethe uzolenga emthini kanti nakho sekuyena oshoutayo no Mrs. Haman nabangani ba hawu nayindaba kwenze njani.
The wind had turned, things had changed. And now Haman was leading Mordecai around by on a horse and shouting out what he had to say, and Mrs. Haman and his friends must have wondered what was going on.
Kuthwa laphe buya sezungeza idilopho lonke esehle uMordecai uHaman wagula. Egula.
After this, Haman went back home feeling miserably sick.
Ejabile dumele ephelelwa amandla.
Downhearted and discouraged.
Wafika ekhaya wazilahla khona.
He got home and he just threw himself down.
Wayesexoxa okwenzekile.
And he told them what had happened.
Lapha saxoxa ukuthi kwenzekeni, fika isigijimi sekuyisikhathi inkosi isikufuna edilini.
While you're still telling them, a messenger arrived and said the king is waiting for you at the banquet.
Sekuphele nothando wokudla. Uyagula. Kodwa kuthiwa sekudekiwe esigodlweni senkosi.
He didn't even feel like eating anymore. But he was told, well, the table is set, you must come to the banquet.
Hi, what how cha? Kusho ukuthi inkosi isangithanda ngisemkhulu.
And then he thought, well, you know, maybe I am quite important after all.
Wagqoka waya ekudleni.
And he got dressed and went to the banquet.
Esther wabaseva.
Esther served them.
Kanti indoda inkosi ithi Esther ngitshele ukuthi yini lento oyifunayo kimi.
And then the king said to Esther, what is it, Esther, that you want from me?
Ake ngintshepise-ke nina makhosikazi. Angisho ukuthi bafazi, ngithi makhosikazi. Senginibeke Esther.
Now, let me say to you ladies, I don't say just women, I say you ladies.
Uyabona, ngizonela indaba ngoba nikhuluma too much.
You spoil things because you speak too much.
Awa kumlomo emlonyeni. Hayibo, ngiyakhabalaza, ngiyakhuluma. Nikhuluma njenge radio. Nikhipha ama radio emakhaya kanti nishiye likhulu i radio. Ligqekete indaba. Unina wabantwana.
Gift of the gab and you can speak as much as a radio can.
Some people don't have radios in their homes, but they've got their wife instead. And she's worse than the radio. Indoda ngeke uyizuze ngokuyishumayeza. Niyayona indaba, nikhuluma kakhulu.
You won't win your husband by preaching at him. You just spoil things then.
Fundani ku-Esther.
Learn from Esther.
U-Esther uveza isihloko nje esincane bese ayigodla indaba.
Esther just hinted at the subject and then withdrew.
Athi akusekho kunye. Kanti indoda iyazi siyacabanga ukuthi kodwa yini le. Uze izobuya indoda ethi kodwa ngitshele yini obufuna ukuyikhuluma. Ayigodle futhi kanti lento isiyasebenza endodeni. Niyabona? Fundani ku-East. Niyonele vele nje niyikhulumele. Indoda ikubhekisele. Niyabona? Ngoba iyazi ukuthi umfazi into yomlomo nje uyabona manje ke uma uthula ugodla indaba veza isihloko nje bese uthula iyomudla lento veza isihloko thula awubheke sekusuku lesithathu manje egodlile u-Esther sekuyindoda encengayo khuluma sekuyindoda khuluma u-Esther sethi hayi ngiyesaba ngoba mhlawumbe ngizokhuluma ngikulimaze indoda uthi hayi khuluma ngeke ngilimale angithi isiphakahle konoxhaka uma usuyitshelile ayisakwazi ukuthukuthela ayisakwazi ukulwa nawe ngoba usuyibambile yona ethi khuluma fundani ke uhlaniphile lo muntu umuntu wamaso
successfully drew her husband into the net by making him inquisitive. She would just hint at what she was getting at. And it made him more and more inquisitive until eventually he demanded that she must say what she had to say, which meant that even if he didn't agree with it, he would have to, he couldn't go off at her because he was the one that was responsible for getting this out of her.
Sekuyena omncengayo uthi Esther uma ungitshela lento ngizokunika inxenye yombuso.
She was an authority over the situation because it was the husband that was begging her to say what was on her heart. He said, even if it's half the kingdom, I'll give it to you.
U-Esther wabona ukuthi ke cha ke sengenileke ngempela ke lenhlanzi isikuhuku sengiyibambile.
Esther knew that, well, the fish had bitten the bait, it was on the hook.
And it swallowed it. The fish had swallowed it. He knew, I've got it now. I won't be able to pluck it out of its mouth. U-Esther wathi, bayete, nkosi yamakhosi. Asikho isitha embusweni wakho njengoHamani. Lo muntu obedla nawe. Uyisithe sikhulu. Uyena oqonda ukuthi abaJuda bonke ababulale, abachithe, siyafa ngaye. Khona kunqumile, Nkosi.
And then she took it out and she said, O king, this man who is sitting with you here, there is no enemy like this enemy. He has planned to destroy my people.
Yaphela indaba. Inkosi yathukuthela.
The king was furious. He walked out in a rage.
Ethukuthele. Ethi hawu kanti uHaman uqonda into enjalo.
He was so furious. And then he said, what could Haman do such a thing?
Kanti uqonda nokubulala umkami.
What he even intends to destroy my own wife?
Kwasa kuye ke manje.
And then it dawned on him.
U-Esther useyasuka ungena kwelini ikamela uhlala ku couch.
And then Esther went
to the sofa
and sat on the couch.
UHaman uma esebona ulaka lwenkosi esebona lento wathi hey ngiyokufa.
Haman, when he saw what had happened, he said, well, this is it. I'm going to die.
Wagijima walandela undlunkulu wangena endlini wasiphosa kusofa wathi hawu undlunkulu ncengele kuking ukuthi angambulali ngisize.
He ran into the room, fell on his knees begging her, and fell on this couch beseeching the queen to intercede for him to the king to spare his life.
Uyayibonela ukuthi zimbi izinto usebona ukuthi ngiyosizwa umuntu oyedwa manje u-Esther kuphela akekho omunye.
He knew that nobody but Esther would be able to speak for him.
Iyabuya inkosi olakeni usebona uHamani esegoba phezu kwe-couch uthi hey usufuna umfazi wami ngikhona kanti awungesabi ngikhona usushela umfazi wami.
And then, while he was now in this bent position over the couch, the king returned still in a rage from the veranda, and he saw Haman, and he immediately jumped to the conclusion that he was molesting the queen. He said, what? In front of me, while I'm still here, don't you even fear me? You molest my queen?
Ama aides, uma ekuzwa loko, uma angena tatin kubo, ambozi kandalake.
And the king's aides walked in and immediately covered the face of Haman and marched him out.
And they discussed
together about what they should do.
Ube usemise ugodo usiphambano le ethi S75 feet high ngasendlini yakhe ubethu uzomphanyeka uModekhai.
And then one of the aides said, you know, O king, that Haman has a 75-foot gallows close to his house which he's arranged to hang Mordecai on.
Kungaba njani kuphanyekwe yena kubulawa yena?
Shouldn't we hang him?
U-king wathi hawu nakho ke madoda akukho okunye lesi siphambana isilungisela uModekhai akuphanyekwe yena qobo lwakhe.
Yes,
wayifa khona ufakwe entandweni waphanyekwa 75 feet high walenga phambi kwezulu nomhlaba wafa.
He was hanged on his gallows which he had prepared for Mordecai. 75 feet high he hung between heaven and earth.
U-king wayesethi angikwazi ukucima lo mthetho engawenzayo ngosuku oluthile bazobulawa abajuda ethi kodwa ngithi uma kufika lolo suku akuvuke lo nalo olijuda thatha inkemba abulale abanye bonke laba abaseqembini lika Haman.
But the king said, I cannot reverse this unalterable law. What I'll do is I'll allow the Jews to arm themselves, to defend themselves, and to destroy, that kill those people of Haman's group that want to kill them.
Kanjalo ngo Esther. Kwachithwa ka Satan. Kwamiswa ka Jesu.
And through Esther, that which was satanic was destroyed, and the Lord Jesus was uplifted.
Owesifazane obethembekile entweni yakubo.
Through a faithful woman who was patriotic to her people.
Umuntu onesibindi.
Who was courageous.
Anyathela kunganyatheli khona umuntu ahambe phambi kwamathamba amhlophe ngamasu.
Willing to go into places where others hadn't trod and where it was dangerous, and she had wisdom.
Okhokho kaJesu wabaphepisa.
Rescuing the ancestors of Jesus.
Kusho ukuthi mkhulu kenxa ka Esther sino Jesu ozalelwe emzini ka David.
And through Esther we have now Jesus who was born in the house of David.
U Esther waveza ubuqhawe ukuze sibe nevangeli namhlanje sikhulume ngalendaba ngaleli vangeli sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngo Esther.
We have this gospel today because of what Esther did.
Yama ingane yomuntu yamela iqiniso yalwela iqiniso yalifela iqiniso.
And she courageously fought for the truth, willing to die for it.
Gazike ukuthi wena uyakwazi ukulwela ukholwa, uyakwazi umlwela uJesu, uyakwazi ukuhambisa ivangeli emhlabeni.
I wonder whether you are fighting for the gospel, fighting for the Lord Jesus, able to propagate the gospel.
What Mordecai, Esther, mhlambe ukuze ube khona emhlabeni namhlanje, ukuze ugane inkosi, ukuze ube kule ndawo, ukuze ube kulesi sigodlo, ukuze ube kulesi sikhundla, mhlambe kukenxa yokuthi uyophephisa abantu bakaNkuluNkulu.
And Mordecai said to Esther, Esther, it may be that God has raised you into royal position so that you can rescue God's people.
Ngithanda ukuntshela nonke nila. Noma ninsundu, noma nimhlophe, noma ningamakhalati, noma ninhloboni. Ukuze ube khona namhlanje emhlabeni khona uNkulunkulu aqondile ngawe.
I'd like to tell all of you, whether you're Indian or colored or black or white, all of you, whatever you are, that it is God has created you and he has a commission, a purpose for your life.
Yes, Jalmani, kungathiwa es is kind blows a tufal. UNkulunkulu khona qondile ngawe. Kodwa uzokubamba na? Uzofinyelela kukho na?
In German they say it's not sheer coincidence. Are you going to grasp hold of that plan of God, that which he intends for you?
Ukuze ube khona namhlanje emhlabeni, ukuze ube kulekisi sikhundla okuso, ukuze ube kuleyo ndawo, kukhona uNkulunkulu akuhlosile, kukhona uNkulunkulu aqondile ngawe.
That you are in the position you are in is because God has a specific purpose and a plan for you.
Uyokubamba lokho, uyokwenza lokho, noma uyophila nje uneliso ukuthi usesigodlweni senkosi. Uma ungakubambi maye kuwe na inkemba phezu kwakho kuthiwa uyofa nendlu yakini.
Will you understand that plan? Will you go through with God wants of you? Or will you just sit back and say, I'm satisfied to be in the king's palace? Realize that the sword will be upon you and your family as well.
Ngawe umndeni wakini ungasindisa. Ngawe abantu bakini bangasizakala. Ngawe umhlaba wakini ungasizakala. Kodwa uma ungaqungisa ibindi, uma ungasebenzisa amasu, uma ungathembeka enkosini, uyofa wena nabantu bakini.
Through you, your family, your people, your nation can be saved. But if you are not, you can be utterly destroyed.
Ungayiduduzi ukuthi ke cha mina ngoba ngisendlini ethile ngoba mina ngisendlini emnyama mina ngisendlini emhlophe mina ngisendlini yamakhalathi ngeke uzofa wena qala nomndeni wakini kodwa lowo ozomela ozolwela uzoyifeza indaba angazi ke ukuthi kuyoba nhloboni noma kungaba ngokuphila kwakho noma ngokufa kwakho kodwa nginamsebenzi lokho okusemqoka ukuthi ufeze umsebenzi owabunjelwa wona.
You're going to be destroyed if it is just for your own nation, your own physical people that you're fighting for.
Ungasho nje ukuthi uma uyihlalele nendoda yakho nengane zakho uyosinda uyophepha ngeke izwe lingasinda ngawe izwe liyobhubha ngawe.
Don't say it's enough if it's just my family. The whole nation can be saved or destroyed because of you.
Kodwa ngithi uma ungasukumi uthathe isinyathelo ukhuze kube inyathelo eniyithathayo maye kinina.
But if you don't stand up and be courageous and be faithful and do something about it, woe to you.
Niyambona uSatan esebenza ngobufebe, esebenza ngeAIDS. Kodwa wena uma ungasukuma uthathe isinyathelo, ukhuze abantu bakini ngobufebe, nawe kuyeke. Hayi nina nishumayelayo ubufebe niyakuthanda, niyathanda ukupotoza abafazi nengane zabantu. Kuyekeni. Uma ningakuyeki hambani yothenwa nqunisa isandla senzo sokudla anizi ngani phambi kwebandla nivume nithi sibuthaka thina hluleke ukuhamba namantombazane emotweni ngisuke ngigila imkhuba kokodwa kuze kube nini ngabe ngcono nife ngena phansi nidlwe umuhlwa kunokubani benizamba nelibolile abantu sebehluleke ukuyikhuza nina nishatile nihluleke ukuyikhuza aneliswa abafazi benu nifuna abanye kanjani hlobo namehlo enu ngikhathele ubufebe benu.
Where are the people that will stand up and rebuke such a thing and go against immorality? Why are there so many that are immoral that can't even drive with a girl in their car? They're not satisfied with their own wives.
Manje ke niqondeni kanti ukuze nibe semhlabeni andalwanga andibunjwanga akukho uNkulunkulu anithumele kona anginalo ubizo kuhle ngalendlela bubhani nenibhubhayo kodwa ningakhali ngathi esihogweni ukuthi asintshelanga uma ningezwa la ngizozwa senithoswa epanini lesihogo.
What are you doing in this world? Are you just aimless? You've got no purpose? Have you got no calling upon your life? If you just go through this world with doing these things, you'll be in the devil's frying pan soon.
Nangu Satan uqonda ugwinya umhlaba nenza niyabukela niyayithulela siyasaba siyobulawa phela thina abantsundu akuvunyelwa ngoba siyabulawa ubulawa vele uzokufa ngono ufe ususebenzile sebenzele iqiniso lasezulwini noma ufa ungena ezulwini ube nendawo kunokuba uyihlalele ufe kuye esigogweni.
You see a world going lost, going to hell, and yet you do nothing about it. You just observe, you just look on, you say, we can't do anything. Or we blacks will be killed if we do anything about it. Rather die and go to heaven, having done something.
Nawe mhlophe, ungathemba izinto zakini, uthembe lokhu, uthembe ikhali, uthembe lokhu. Mhlambe wena uzofa qala.
And you whites, don't depend on the things that you've got and your military might. Maybe you'll die first.
Uthi hawu Esther kusho uModekhayi kazi mhlambe ukuze ube lokho oyikona ukuze ube unkosikazi ukuze ube kulomuzi uNkulunkulu ukufake khona ngoba eqonda ukuphephisa abantu ngawe bazosinda uzoyithatha inyathelo zika Esther noma uzoyiqhubekela ngobuthongo bakho uyifele wena oyisidakwa uzosukuma nini ukhuze idakwa zakini ukhuze entshontshayo nyonyeka nini ukutshontsha nime ngenyawo nikhuze nine benikhonza amadlozi nyokuba nini ngenyawo nibethe icilongo thula uyincengele kubantu uyofa nomndeni wakubo kuleli nakwelizayo.
Mordecai said, Esther, perhaps this is the time, the specially chosen time of God where you can work and do something to rescue your people. If you do nothing about it and just sit back, you're going to be destroyed with your people.
Angazike indaba ka Esther ngiyayizwa eka Mordecai eka Haman noma cha ngiyadabuka ke uma ufile ungezwa kusho ukuthi uchaza ukuthi usuyisa idumbu ngaphakathi isidumba sizwa kodwa uma ufile khala kuJesu okwazi ukukhipha uLazarus ethuneni noma usunuka uthi inkosi ngikhiphe ngivuke.
I wonder whether you understand this about Esther, Haman, Mordecai, or whether you are dead. A dead person is one that doesn't understand, but nevertheless, even if you are dead, cry to the Lord Jesus. He can give you life. He can take Lazarus out of the tomb, even if he smells after those days.
Ngikholwa ukuthi wena wabizelwe lokho ukuthi uzale ingane njengenkawu. Wena ube indoda ufane nenkunzi emhlambini weinkomo. Uyidlelele ukudla kwakho, uyilalele ekhaya lakho.
I don't believe that you, woman, that you just called to have children, that you man just to work and to have a family and plow the fields. There's something much greater that transcends all that.
Ubambe lokho, wathi Paul. Lokho engibanjelwe kona angakakubambi, kodwa ngiyazelulela kulokho. Ngikhohlwe ongasemuva ngizelulela kulokhu kuba ngikubambe engabanjelwa kona.
Paul says, I am striving to grasp hold of that for which God grasped hold of me.
Sukubambile uyakubamba noma uzophunyukelwe kona phunyukelwe kona khona uyofa nomndeni kwayihlo.
If you miss it, you're going to lose it and you'll be destroyed, you and your father's household.
Asithoba makhanda ethu.
Let's bow our heads.
Sibonga Nkosi ingcebo esinayo ezwini lakho.
We thank you, Lord, for the treasure that we have in your word.
NgeBhayibheli uyasifundisa ukuhlakanipha kwasezulwini.
Through the Bible you teach us the wisdom of heaven.
Namhla usikhumbuzile ukuthi ukuze sibe lokho esikona sikona ukuze
and today you teach us that we should be what we are so that the whole nation can be helped and assisted through us. You've made us to be light and salt to the world, to chase away darkness and to stop rottenness.
Awuhambe Nkosi, ileso naleso sihlahla lunguza empilweni yalo nalo. Ubone ukuthi impela ngenxa yakhe kuyaphela yini ukubola ngenxa yakhe kuyaphela yini ubumnyama noma ungumuntu obolisayo nomuntu oqhuba umnyama.
Go to each and every person in this room, Lord, and examine him and her and see whether that person is helping to chase away darkness and to stop rottenness.
Uma kukhona ongasebenzi umsebenzi adalelwe wona akasizwe isandla sakho simbamba engalweni mnyakazise Nkosi mphaphamise ebuthongweni.
And if there's one who's not fulfilling what you've given him or her to do, shake them and that they'll be stirred into life again.
Yiba nomusa Nkosi ungasithathi ngolaka.
Lord, be gracious, let your wrath not be upon us.
Kodwa umuntu uma engezwa uma angezwa ngesifo uma engezwa ngebhati uma engezwa ngengozi akwenzeke kunokuba kubhubhe wonke umzimba esihogweni ngcono kubhubhe ilunge lodwa kunokuba kubhubhe wonke umzimba.
And yet, Lord, we would ask, if there's a person who doesn't even understand when you speak to him, then use, if there's no other way, use accident and danger and problems to drive that person into a corner, that the person would be rather destroyed bodily so that their soul can be saved.
Sebenza Nkosi, usisize ukuba lento ekhulunywayo kungabe isigiliki kumuntu kodwa aqonde ngolimi lwakubo.
Work, Lord, may this which we've heard not be like Greek to us, but that we'll understand it in our own language.
Amen.
Amen.
Thank you very much, Baba.
uEsteri siyamkhumbula eliqhawe esikhatheni sakhe.
We remember Esther as a heroine during her time.
Uma ngilalele kube kungathi ngizwa intshumayelo angazi ukuthi iyotholakala kwenye indawo noma kweliphi khona kulomhlaba esiphila kuwona.
And as I was listening to the sermon, I thought, I don't know if there's any other place in this world where we can find a sermon like this one.
Ubaba ufana njengalowo uNkulunkulu wambiza wamkhethela lesi sikhathi.
And Reverend Stigen is like one whom God has called and chose him for such a time.
Dabukela nje bonke abashile lombiko abangawuthandanga bakhetha ukuzihambela kodwa sizwileke ukuthi ukuphetha kwabo kuyadabukisa.
I just feel sorry for all those who chose to leave this gospel, these messages, and chose to take their own way. But as we've heard, their end will be a very sad story.
Lentshumelo ingenele. Ngize ngife. Ngingaphiliswa lentshumayelo.
This sermon was enough for me. It's as if I can live on it till I die.
Ikho sithi siyabonga baba ukuvuma kwakho uvumela ubizo walowo ophezu konke.
That's why we're saying thank you to Reverend Stigen, thank you to Bamfundisi, that he was able to bow and agree to the Lord's call.
God was able to bring us a message through this man.
Unkulunkulu wakwazi ukuthi asilethele umbiko ngale ndoda yakhe.
Young people, we love this message. It was this message that came out of a man of this caliber that drew us as small children. That's why we are here at Sizabantu, for this message's sake, not for our own glory, not for our own esteem, our own grandeur.
Bantu abasha siyawuthanda lo mbiko kwenxa yalombiko uNkulunkulu awuphathisa ubaba umfundisi kuyikuthi kwasenza size la sibe la kwasiza abantu singazelanga nje ukuzobukisa noma nje ukuthi sibe khona nje.
And we have no regrets.
Futhi asisoli.
And I have a father who has no regrets. Forgive me that I'm talking a bit about of my own. I've made many mistakes, and not mistakes, maybe sinned through what I've said. But allow me maybe just to say that my father loved this message, and he still loves it, and we love it.
Futhi nginobaba wami ongazisoli ngalombiko owuthandayo lombiko wayewuthanda usawuthanda namanje nathi futhi siyawuthanda.
Forgive me, I didn't want to say much, but I just wanted to remind you children, young people, this is the message that knocked at our heart's door, and we liked it, and we said goodbye to our homes.
Ningibekezelele bengaqondile ukukhuluma okuningi kodwa bengithi nje bantu abasha iwo lombiko owangqonqothe empilweni zethu enhlizweni zethu ngawo lombiko savalelisa sawashiya amakhaya ethu.
And this is the message of Sizabantu. Hear this message and look what God has done at this place.
Iwumbiko lo shunyelwayo la kwaSizabantu uzwe lombiko uzibukele futhi nawe ukuthi uNkulunkulu usenzeni kule ndawo.
That's why we have the youth conference, because of such a message.
Ingakho sinazo nenkonzo lezabasha ngenxa yombiko njengalo.
Do you understand why we thank those who have gone before and who are still faithfully showing us the way? Stupid, foolish. I don't know. We would be the greatest of fools to turn our backs on such a message.
Usuyaqonda manje uthi ngani sibabonga labo abahamba phambi kwethu. Bahamba kulendlela abasahamba nanamhlanje besingabayizula zokugcina uma besingafulathela umbiko onje.
And it's true, we will be doubly punished if we who have committed ourselves to such a message, if we would turn our backs on it, we would call the curses down on our own lives.
Futhi besiyojeziswa ngokuphindiwe uma besingathi sesizinikele kulombiko onjengalo bese siyawufulathela futhi bese besizehlisela thina iqalekiso phezu kwempilo zethu.
And if you haven't heard, if something distracted you, you can order this message, listen to it again. Maybe your heart will be touched. Maybe your ears will be unblocked, that you can hear God has a plan and a purpose for your life. Don't despise the servants of God, the chosen one of God, who have orderly conducted their lives and who have orderly instructed you the ways of God and what God expects of you in revival times.
Umungezwanga kahle mhlawumbe khona okukuphazamisile ngwa order futhi kuba uzwe lombiko kabusha mhlawumbe kungenzeka ukuthi kube khona okukuthinta enhlizweni yakho ungaflatheli imbiko enjengalona. Kodwa uvumele uNkulunkulu ukuba sisebenze kuwe njengoba esebenza isikhathi semvuselelo.
So recordings are available. Children, we love to listen to so many things. Will you be prepared to once again listen to this message? It's your life. It's your existence. It is your heaven here on earth.
Izinkonzo ziyaqoshwa thina abantu abasha silalela izinto eziningi kodwa ubungazimisela yini ukuthi ukulalele lo mbiko ngoba lokhu kuyosiza impilo yakho kuyosiza ikusasa lakho.
So it is up to us to do.
Kodwa kusele kithina ukuba senze.
Excuse me for saying all these things. I don't want to let one word not reach your heart of the message that was meant for you.
Angifuni kube khona nezwi lodwa ozophazamisa kulo ungalizwa lwalombiko lo ubukade uqondene nawo.
And it was meant for me.
Buqondene nami futhi.
May God be merciful to us.
Kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa kithi.
Thank God for this message.
Siyambonga uNkulunkulu ngalombiko.
We will be having a meeting again, the next service at 3 o'clock.
Inkonzo elandelayo izoba ntambama ngo 3.
and thereafter at 7 again this evening.
Nango 7 kusihlwa futhi kuphinde kube nenye inkonzo.
May the Lord keep us.
Kwangathi uNkulunkulu angasigcina.
Thank you.
Siyabonga.